sima banange ngekwanga bwemperesa nemwenda kokwagala ba mama ne batata mwenna n'abato nemweresa mufisa n'obudde okuguba kuba eŋŋendo kale awo mbeera muli az'amaanyi mu kifo ky'okwebaza ne neeyitira ku ntwe neewuunyanga enkola ya maama abatoto abanga tukutyaba enku ng'oluba okusuula wali ensekese ng'akkirira olusuku adda n'omunyala gwe gubudabuda ensingo gwe gwebaza era bw'atyo n'abandagaza okuva ensiima y'ekikeegamba nkikuddiza guba mweyo yatugamba nti omutyabi w'olukwategana era yasaana ekyojja mu biro mwabeera ntuwoza ebbanja gyataayanika nkokututuma mu bibira kali n'ensiima y'ekikanga ekyo wabeera muno zangako nalambulula ekitiibwa ky'olukubu atyo mbulwerubobeze yanyinimu mbaagadde nnyo mumanya enjawulo enfumba omulya nti yajawulawo kubanga nange enjawula agaya ekimomozo n'abaswankula n'amafumbiro bwe kuba kimuni bwewuwowa nti okubuna ebyalo awo n'omuyisa yawula ebyebbaba eyadde talingiza mwafuuka ndabirwamu eyange neerabira ebiwoomu n'ebitatuse kikindaga ensobi ezange ewatanajja n'enseesaamu mbeera mbalirira obudde bumweresa okubakubanga eŋŋendo nammwe musangewo okwo ku njawulo wakati w'abasajja n'abavubuka ebigambo by'ekikanga kino mu matu gaawulira mbyatuza buvumu sikyabalwa mu bataayadde nga weewaawo sinnatuulula n'okusaba obizuulemu enjawulo bw'onoobeera obyetegereza byatudde mbisimbako amannyo gayita amasenekera adamu ekyamugobye edeni yali munnewe bwe baali batesa gwali musota mukema mutabungeera bwe tujja tubisoma esitaani okutulyamu enkwe yatuyitira ddala kuwa ku lusegere obukyayi ne bujja buva ngaawo ne gye buli eno kyankomeredde abazze batuva ku maaso ebiseera ebisinga ziitwa nnyimbe kuwa olukonvuba owatanya yadde nga wagendera owadawadako naye wekibwatukira atiisa erabyo ebikangawo ebitwetoolodde bannaffe ne tubawunzika nga tutyo wakati mu ntiisa ey'ekitalo ennyo mbadde nga muto baluli nga sinnaba kwekenneenya nsi nga buli andaga amannyo nziyitira ddala 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 nseko baana bange zanjawulo ezisinga baziyita mabika nsisaamu weesembereza ng'oyawula abaffe baatukondera dda emimiro okukula tukuyita okwetta naye ate munnange bw'owangaalanga weebazangako ku mukama ne wegiba emyaka nga gibalwa ku ngalo olaba bagitukiza balumwa mbulwaki gyabwe tugikunukkiriza o omuntu ng'oyo ekyaba kugiro kiraba kikwewunyisiza ddala 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 kulanga chanja uro kuwa mbana febe chujia tutesa kale nono tamanya munange ntio kanya na bami chuma migumba miuru egita balirira zade ya dena bobali nerilio weli disigara etu unzikiranga tutio mwagwa kabirozo vya vyo vera ebya ongo vieti vye wange vyo nziro kunera visa katonda banange ndifando cha erane kainze vya ntuseko era kwe kulwanga okulabika mera banaine rwana rwana ko nsite gende ke kaluba nze nalinga ngera gera nyiriza mbiwero ebikwasa kutama sibipya tuse tulira omuntu namaliro solotyo pampe nokuunga ungira ungira mbituka muli baddembe muli namanyi naye amayite seruka mawago nebali tiginya kugamwe nomuliro jera kubambe nja busika omumwa nagukutte nkunga ebintu bino gye bimpa matukira nebijja bimbuze mbibya n'okwerwanako ne bwe mbyetaasa okuzirikanga n'enfuma endabika wakati mbulumi obw'ekitale nnyo banange ne neerabira abange nga buli kimu baŋŋamba bugambi o katonda ow'obuyinza ono ajja kumwebaza paka okuva mu nsi abatakiriza gye bazenga bava nkunga zigibasombodde mwebale kulwana bannange nini gulu abanyongerere nnyo era temujjanga okwo ab'emitima emidduukirize bituyisa ku mwanyo bino bannaffe abakugu bafunvubidde naye nze omuntu atajja kuvuganya oba okusindana naye yadde omuntu omu kira kabwera ntyo nevira bukunja masaba mugende munyinyulire mmanyi obwana bwanga ni aliddukirira natidde si bantu bano nempanze bufumu omumi eyo bwe balina naawe bazuule mu enjawulo bonna be twawuliza ku bituteganyiza ne mu byafaayo ejjukira yesu kristo olukwaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekyo bye bakoleza ddala 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 mu kimu laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye bazimwambula era abo ne bamubambako mikyo gwemuukirana ona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera kyokka bonna baakolanga ebyo baakubirizanga ensesinze kitaawe nze munda ya nnyabo soomu nze navaayo nenjambaawo musaanye lujja lwa kitange luno ate nange mumala kungattanga mimwa omulinda golulagala omutavasanja enkuyege bwerwe ogoma mabika nsambuke mwentukira ensi eno lwegali bulaka lirumirisa simbangako na busungu buti abampagira munsonyiwe nnyo ote lwandiba oluyimba luno lwandibafuukira ekiraamu kyendeka banja baze bayimbanga bati ne mugayita emyeka egyo gyabakyakaze okukakkana mujja okuziikana abatannakutukira ddala 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 kubakwe kusima kwa mukama ekise kingi benkikoledde mu buzibu nembanga endogoyi nga buliwo enzira nze nannyini mufu olubeerera n'enkwata nga wawunyanga buno obulumi ge magoba ge mumwanyiza nsaba obuyinza bwa mukama gye mubijja bubamperekererengako nanerinnya ne balifutyanka lyenkoleredde emyaka bameka abakyaga kumidde mbifo omuntu akwonoonera erinnya okusibwa agwana mayisa na bigenderako tuli bazibu bannange n'abatusuza empewo batuzuŋŋana n'ensi bafuna akadde eri omuma bempona okunyuma beeyagaleko ne beetaba mu bikoosa ebyo ebizunza emigoozi gitusaanyeewo ate temwandibadde mmwe kale olabye enjoka sebusiru bwazo nze kitone kyange tekulibbanja saakisuubuza nsimbi kuwenja magoba era tekitalagga bwe ntuula nekirintagisa oluwa okutemagana nate nakimmanja bwali eyoleka yali nyanukula gye bakimpola abakukiba n'abavuganyisa ebyabwe baabona ab'omu banyumirwa ennyo mujja kunfunanga mutyo buli omu mu kitinga bwakitegedde mwekengeerenga mutyo ebinaddirira gye tuliwunzikira n'obumalirivu bannaffe gye babujja okutwerabiza katonda sebakisa ndwadde nkunga terimbika bange mbabiddeko
kyandiba ne kyewujja kyebibe bya mirembe.